Radio Authentic Music. Number time. Music.
Not in level, baby.
Zaninmusicblog.com. D Blue.
J Max.
Young Chefy.
Kenny W.
Hold up, select.
35.
On number time.
I go more.
Tell nobody want me. Man, I drive kubu chushi kubu kana. Chinook. Tell nobody want me. Aye. Santa Muganga, why did she pull a chikadindot? Indot. Chikadindot. Why did she pull a chikadindot? Chikadindot.
Deep blue. River boy Keza.
Why did she pull a chikadindot?
When the sky is so blue,
my boo.
Za kukenga na kuja kwa blue,
my boo.
Nish iwe na tufale fia blue, cause uzi wa team zile deep blue. Wira wala vena nangu chiva nyonga. Badi shipula vaishwa kudonka. Tavaishwa kufaya vaishwa kunyonga. Basanta musha iwe fisu shafi wonga. Tira time tole stila pa ma window. Kuhumbo ni yose no na kasido. Kecho wala donke la nindo. Vali wamia fionse fia ba simple. Santa mukadon samu stoken. One day kutu wali ya stiken. Ombe shai wefinya povu nangani. Haba wina taba kwa ta povu nangani.
Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Shibuk. Italo badi wami. Santa mukanga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi she pull a chikadindot. Chikadindot.
Chikadindot. Chikadindot.
Gawadi she pull a chikadindot.
Pona, she matuka chinchida. Women a she matuka monen shida. Epo venenka she mutu pimpinya. Kakawa elo she monen shida. Wamu kwa su shalo badi wamya. Ala badi penta kwa shala fya matawos. Na yufula ya mapalo ya niloka kutiala kwa shalafi ya mashawas. Imo kule pepeka kutuntu. Noti nyose mubu salino ututu. Pete na lisha inana mulu kungu. Wangu nchikale busa kabusungu. Nega pangile kwa bana bandi supu. Yoti babu wingandisha ngashide ilisha. No supu, pati nyose fupu. Nabaya lakendu wanga nyose eule kunwisha.
Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Shibu. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Shibu. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti.
Nagumona.
I told you.